katobina yakatumbinge sanzoto Sherina nga pepando setonde na nzoto Nitapenda sana wakuone wakusifuka dawa ya corona Kunipenda dividonda vya pona Nivimbe na we kila kona Mashabiki zangu wakupende Wacheze na we kila ngoma Challenge nazo akijituma Nivune Kenya Kongo Dodoma I wish you internet and see Love is dominating you cover my soul Tulia basi nikupe mape So mwendo farasi ni slow by slow Suna jua ndo nisha nasa Wako na jona ya nika kiyo Kinigusa kunipapasa Kashaka mtoto like oh mami yo Na rejeba compliment Mana umetosha mboga luta kontine Upendo umenoga noga
Kiki 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 dancey hey,
To me, you are a blessing, blessing, blessing. To me, you are a blessing, blessing, blessing.
Soft lady.
Sikia mama, makangoyo nini Nazomona anjo loba na papa Pebote miziki, kitoko ngelingeli Ozamo mbebe, ya bolingo ekotinga Kambe nangana sama bene, kupime langa pete linganga Yee, na mote mananga Ozana kati na kotika yote, nyoso pesa nga Suki manili Moto epe singa fezwe nanzoto Nana kobela kona yo Nana kopesa kisi panado Nana kopesa nga avocado Nanya takuja kuniando Nanya tanipafura na full skendo Na rijeba compliment Mana umetosha mboga luta kontine Upendo umenoga noga To me, you are a blessing, blessing, blessing. To me, you are a blessing, blessing, blessing. Yeah.